GW baby.
Senator.
Chuchi.
Mahita na wauna mavitu Spend my money, I bother nobody Usini sakizie mimba tu I am on a higher latitude Forget your man, I am a better dude Mpe hela demu wako, sije kesho kani bom Nizinga tu, you know I'm rich To the Cape Town kule beach To swim na tule fish Kwe soma pleti namba, ikipita kwenye ta Naito senator, worldwide Kiboko amabisho, na bila kujisho Tani juaje bro, senator
Ukija mjini ndona tamba Mama zako wanavu kufa baba utadhani nilenda kumganga So ukinona better squeeze my nigga Mi wanangu ni machizi my nigga Na ujinga unautaka kuleta Situ nakona kapisi my nigga Ndewe mkali ila sea tukujui So atuwezi kukurate Chaku shauri tu watungo makali Love to yazi debate But you so fake Check it to ata pambo nazo vaa Nezo nywele kama una kicha Unge listiri ungetafta taka Dog Karibu sana ili jiji la da Huku kwetu sefa kafa Pese takutua kwenye kicha Gini ukitaka penzi inabili mbwanja weke Kama una pesa tabaki mpweke Hapa kwaza ni cheke Ukitaka demba tani bombe weka tuweke
If you ain't with us, you fucked up. Y'all already know, baby.